dhegeystayaal, halkani waa radio ifa f m oo aad ka dhegeysataan muujada dhererkeedu yahay 102.5.
Eva FM.
Check out the new sound from Eva FM 102.5. It is cool. You can listen to 6 different languages. You can call us on 0116-2611-947. Check it out.